Soul Maker on the beat.
Yeah, na joja jua miss now sure. Jasho jingi baba tangu mdogo sija kuwa. Maji kulo wana mvua kungua na jua. Never tell nobody ndani kwa ndani menina ungua. Na inuka na go, na jikontrol. Inge kwa kumbolela life, ninge omba po. Hata pale nilipo fall, love ikawa woe. Hapo ndo nkajifunza wenye sura nzuri pia wabaya roll. Yeah, still we go, still we go. Michakato mingi lipo money, there we go. Yapo tunajua, yeah we know, yeah we know. Hata kitufike wakiziba, we pray to go, yeah, here we go.
Ase funzo na mbae, funzo na mwangu. Mshika mawili, moja mponyoka.
Nainuka na go, najikontrol. Inge kwa kumbolela life, ninge omba po. Ninge omba po. Alipangalo Mungu ndilo mbalo linakuwa kuwa. Ukimbwa magugu kama wezi kuwa mua mua. I don't give a fuck wala haitoni sumbua. They be stuck in my way, hawakujua ni mumbwa boom cheki nalipua. Wanataka hawataki kwenye safari hii wanabaki. Stand on the way upate habari. We never slow ni mwendo wa basi. Hi, hi, stuck ni baki na push hard. Switch route masaki sababu I'm still rolling the dice. I go get my six hata kama utaki. Kiona naongea peki yangu so cheesy ni umziki. Nishambia safari ni ngumu na bado sishuki. Niko toka no high school wala urithi. Nategemea mistari hali weshwari pungue dhiki. I got it done for those who gon' diss nigga. My rapper cake in a bubble gum I'm chewing nigga. How can I hesitate to pull trigger for once? Tryna empty my plate and make me stop nigga.
Ase funzo na mbae, funzo na mwangu. Mshika mawili, moja mponyoka.